please bless me.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Yeah, hey.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Munaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yeno mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Whining a lale makaya, as if unu lale makaya. Whining a lale makaya, as if unu lale makaya.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Yeah.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Hey. Unaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yeno mtoaji na ndo amenipa fumu. Mbona bado mjasema tazidi pata uchungu.
My ex delete, wanafi delete, 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 wapambe delete, wachawi delete, watu fake delete, delete, delete.